sone unda tu usilie usiku umekata mola yukuicha chida na matatizo zinazokukumba zile kikwake mateso yako siyo kitu mbele zake maulana unateseka leo ukilia ukitafuta tafuta hakuna mtu wa kukusaidia nakwambia kuja kwa Yesu mateso ni ya unda tu Maulana Hata kupumuzisha mzigo Na wewe utapea na ushuda Mana neno la nambia Siku au moja Ni kama sekunde tu moja Mbele zake maulana Nasema
Matasani ya unda Mbili ya ma Matasani ya unda Dari ya natupigania Matasani ya unda
Everything around is not going the way you want it to go. You're almost giving up in life, oh my sister. Everything you touch, it's not doing the way you expected. Everything you do, you're almost giving up. But today I wanna encourage you, my brother and sister. Never give up to anything you're doing. Must take it back because Jesus is now. Of everything, He gonna give you everything you want. Just keep on moving, and all I will help you. Hey, hey.
Mami wanje nyasaye wanje na kutama
Nembarabulamu wanje kabutetanga Pakwa chendo langa mundu wakweto mtawe Lakini nembarabu wame wainyanza sana hey, 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 hey. Ukanambia kila kitu ambacho kina nisumbua nikilete kwako Utani shugulikia na kunionyesha pendo la ajabu Wengi walioteseka sasa baba umewainua Na mimi baba nimeona baraka zako Nasema ni asante
Matasani ya unda Mumilia Matasani ya unda Dari ya natupigania Matasani ya unda Mumilia Matasani ya unda Dari ya natupigania
Jesus, I love you because you fight for me. I'm about to struggle because you are in charge of everything.